Talata sappo e jeegon lewru mars hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e laso e go yannde joyi e mintaji oranji habaruji studio kala ngu e fulfulde ɗimin Aliñel Abdoul Mouni yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannden ni haalando ñaw pooli indirangu grippe aviaire nder Faransire bangol ñawgu ndu ni nder cakantarare huɓere ñamede en danni waddani tawaɓe nder maral gerooɗe e pooli ɗo en danni saɗorna ɗo enden nder huɓere ñamede en dan. En kala ndu ni fa hannde nder kaɗol waɗɗade motoji yiilo nder région Tillaberi ko waddani saɗornan to en danni sukaɓe ummatore tawaɓe nder golle ɗe en dan. Yewtere pindinol studio kala ngu hannde waɗan ɗo rafi to jooɗe jannga to en danni ko sukaɓe rewɓe tawda nder Tessawa région Maraɗi ɗum ndu ni ko wonno wadde fa hannde no ɓuyta sembe yawrude yeeso jannde sukaɓe rewɓe ɓe en dan. Hannden sappo e jeegon lewru mars hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e laso e goho députéɓe leydi Niger cuɓanooɓe gaɗi duuɓi jooni golle golle député ko golle en timmoyta. Hano noomin keɓiri habaru o enden ni nder ɗerol habaru gomnati Louis Sahel seynitinni fa hannden ni ardiiɗo suudu députéɓe ɗe enden ni wakkati waynitoyno Mahamadou Issouf ardiiɗo leydi Niger wi'i ko ka en he Mahamadou Issouf ƴewtinake golle gaɗaaɗe ɗe enden ni nder duuɓi jooɗe enden ni golle duni fa hannden gaddanɗe leydi Niger nafakka. Nokkuuje durduɗe gerooɗe kewɗe ɗo enden ni nder huɓere ñame hannde ñaw grippe aviaire ni enden ñaw gerooɗe e pooli ɗo enden ni ko wangi nder cakantararde enden ni no hew warude gerooɗe e pooli nokkuuje ɗe enden ñaw guudu ni nde en ndaari ñaw bungu no sanne ganndu ko yaawigo warta ko tawa no mara nder nokkuuje ɗe enden fuunda ni ko Adamu indiraaɗo Kimba Aboubacar jon andal ni fa hannden dow ñaw e cellal daabaji ni enden fa hannden ndu maruɗo gerooɗe e pooli ɗo enden ni nder cakantararde enden wi'i ko Moktar Hammadou waddi firta e ɗengal fulfulde.
Nokkuuje to gortoɗe mbiirete to ñaw gortoɗe ngu nanngi gortoɗe mu'en fuu mbaati ɗum fuɗɗirana to gortoɗe ujunaaji laso e jeetati ngon no mbiira ɗen ɗon fuu mbaati caggal mum no woodi cuuɗi ɗiɗi to gortoje ujunaaji capanɗe tati tati ngatta ɗen do fuu nanngi ñaw ngu nden ne se ko Allah no ñaw non laaliingu sanne wooɗi duu no woodi baasi ko rimanta arto biirol gertoɗe ɗon nden ne ɓiɓɓe ñaw ngun no tawa nder mun woɗi duu no haani laabi koƴƴe ko helata sembe majjum ba ko ɓiɓɓe ñaw ngun no tawa nder gortoɗe gereji ɗum hulƴini. Mi heɓi nder nokku to mbiranmi gortoɗe ko laati iri ñawu tawangu e majje wona kan tawa nder nokkuuje to gortoɗe ɗe mbiɗata ɗum torran harto gollal mbirdi gortoɗe ɗon sanne.
Ñaw pooli ni fa hannde indirangu grippe aviaire nder Faransire ni banngol muɗum ni nder cakantaraji meɗen enden ni waɗɗi ko sarusi région Maraɗi kawjiɗo filla cellal daabaji singi laabi ko ɓeyda sembe durwididda ñawgu enden nder cakantarare enden misali nder guure e ciye tawaɗe takkol keɗol leydi Niger e leydi Nigeria. Docteur Mahamman Adamu Soumaila ardiɗo sarusi o du ni wi'i ko wala ñawgu enden ni to wangi nder cakantarare mu'en du enden ni amma imo fooɗa fa hannde hakkillo himɓe ko watta ɓe kakkilo e ñawgu enden nani ko wi'i ko Mohamed Mamman waddi firta e ɗengal fulfulde.
La semaine passée on a
jeɗɗiire wittiine ɗe min keɓi yiidude e luumoɓe hoƴoɓe gortoɗe no nanna ɓen fuu koro majjum du woni haalde dow filla ñawu mbiyetengo grippe aviaire wangongo ngum e miccintideɓe du fa hannden laawol laamu ngol ministére hoƴuno illu nder duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e joyi ko haaɗi koƴol gortoɗe no nannam ɗum du gam famtinde ngol laawol laamu no ɗon gollide e mum nimɓe no kaani ƴewude hoƴoɓe tew gortoɗe no nanna ɓen e waɗoɓe jahaale ɓen hedde maradi ɗo nangude ñalande hannde nde min keɓay fuu to ñaw ngu wangi neɗɗo nde ni no mema tew gortogal fuu hanana juɗa ɗum guinam fa ɓenda watta sumri e ko wiite ganguji ɗi hano ni no wakkati no ñaw coronavirus neɗɗo renirta hoore mum
la mesure du possible.
Waɗɗade moto yiilo ni nder région Tillaberi ni haɗama illa lewru janvier hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e laso ɗum ndu ni dalila durwididde rafi keƴoron hakkillo fukkingo ko tawa nder cakantararde enda waddi ko ardiɓe leydi cingi laabi laamu leydi haɗude ɗum ɗon enden ni fa hannden ni ɗum waddani sukaɓe ummatore saɗorna misali waɗoɓe kaabu kaabu ɓenden nani ko Omar Hamma waddi firta e ɗengal fulfulde.
Gollal aɗa yiɗi ita gaɗanmi kam ɗo mi jeeya ɗum goɗɗo jeyi ndem jom en moteje kaabu kaabuɗe fuu kamɓe jeeyani ɗe koye maɓɓe amma ko ɗe padda warde jon ley saɗorma ni min tawa watti du woɓɓe ley rafi golle gam hannde koreji min goodi neɗɗo no woodi deeki o e ɓiɓɓe mum nani du golle ngala moteje amin ɗe min paddanaɓe ɗum naawimin sanne fuu du fittaɓe moteje ɗen ɓuri. Nden kanƴe min ɓurdirno emu e fande e majje min koƴirta nawaɓe nder ladde e waddude ley lokotoroje sawra, amma Allah waddi koyirdam mum jon o, min gaddanama ko jiita. Minen komin elta e gomnanti woni yofana min moteje amin ɗe. To wakkati gom miɗo moƴƴina moteje joyi jeego an kayni no ɗum wardi yani.
Har ko dardani fa hande lumaku cottol are e coggu mum ni enɗan dow nawtorade internet na bien e-commerce o enɗen ni leydi Niger kan wari leydi laso ɗiɗi e nayi ɓiri dow leyɗe laso ɗiɗi e nayi ɗo enɗen ni nder leyɗe Afrique ɗo enɗen hanano ardiɗo fedde de enɗen ni haaliri ɗum ni o wi'i ko lumaku har nawtorade internet sooda are e sonna muɗum ni wala sembe ɗo enɗen nder leydi Niger. Nani ko Seydou Souley Mahamadou ardiɗo fedde de enɗen wi'i Nafis Adamou Sirfo ko waddi firta e ɗengal fulfulde.
Le commerce électronique quand on regarde l'écosystème
gade lumako do internet do seni en dari no dum woni dum gollira e sendirde dum e leyde de to leydi Niger hebi ne balla mawdo der mum kolati ko wadi dum woni filla lumako do internet dum gollitirde jamani dum jamta ndeni du jewama no dimma gineji gollitirde din wontiri misali machine ordinateur dum e sembe internet on wonno gollira do enda der leydi meden Niger sembe mum yottaki ɗom. Oɗo andi du ko ɓooyayi ɗum leydi Niger heɓayi nokku lobbu e nder fonnode ɗon capanɗe nayi e nayaɓo wari dow leyɗe capanɗe nayi e nayi waɗanaɗe eto ɗum. Seni du no yiɗa lumako do internet ɗo waɗa sembe sey to nimɓe keɓi sembe yottade e gineji gollitirɗi ɗin.
L'accès à la technologie.
Fedde jangoɓe jande ekkitaki golle to enɗen ni nder région Zender kenga ko ƴitti murtere mum e balɗe ɗiɗi hano nanga 15 yaade 16 lewru mars tani duuɓi ujunaɗiɗi e laso. Fedde de du ni no ƴama gomnati yoɓa ceede jangoɓe to enɗen ni nder jangirde ENSP kan fu e nder jangirɗe ɗe to nani ko Tasiou Moutary Saguirou mo fedde de enɗen wi'i ko Ali Keita waddi firta e ɗengal fulfulde.
Les raisons
ko saabe murtere amen de no duudi misali ardiibe hawju jandeji ekkitaade golle de region Zender ɓe saliibe hettinaade men ko men bi'i sako be keɓa motsola majjum der sador maji amen ni no tawa filla LPAM mo Zender Rafike Coran Diyan der CFPTM emma LPZ duubi tati ni amma faa warde hanne ɗum heɓa e mosola majjum. École normale mo Zender kandu janginoɓe muɓɓe kecoray jangoɓe ENSP kandu lebbi maɓɓe 10 ɓe joɓaka. Banniraɓe amen goɗɗo kandu ɓe tokka gonnati lebbi laso imma nayi ko ɓe joɓaka.
Huɓere kance région Zender balle ɗe ni no tawra gulugulu sanne ɗum ɗu ni andaka fu ko wonno wadda gulugu enda hanano himɓeɓe endan biri ni ko watta cuuɗi hamre buuli are ɗuɗɗe du boni nani ko Dawda Tambari maire kance o enɗan wi'i ko Habou Sarki waddi firta e ɗengal fulfulde.
Nder ko sakiti ɗon miɗen ɗon kawra e iri bala ugom gam ngulu hiite kewɗo ko watto cuuɗi hamre mbulani min bajo ɗum memi cuuɗi kewɗi ley wuro kanke ley ñalowma fuu no waɗan ko watta cuuɗi laso ko wulata ɗum ƴaaro ɓaadeji ɗiɗi ma tati nangowa nokkugo ko ɓuri hayɗinade du yomode suudu nen ɗum gata dey Allah yettama fa warde jom min keɓay fuu mayɗo nder ngulu hiite ngu ƴeeli tati mbuli le majjum kamɓe dabbaji tati e kaɓɓe gawri min gatti polisiji e wadde wiɗagol min tawi ko hana tagaɓe gonno gaɗa ɗum ko ɓuri mettude du no yomoɗe cuuɗi ɗi nangata wona du hettuɓe gonno gaɗa ɗum a yiyan nder mintaji wi'e cuuɗi mbuli dey Allah yettama gam miɗen tawa nder leydi alsilameri seni iri bala o wari fu miɗen kawra wadda gagude Allah Allah hisina ɗum nimɓe.
Gubal pelle remoɓe kaliji ɗo enɗan ni hawtidade e fedde remoɓe leydi Suisse ton enɗan ni Hamdallah nder département Kolo lewru octobre tani duuɓi ujunaɗiɗi e laso awi pompitare irir ɗum ɗu ni gam walirde himɓe cakantararde enɗan anda no demal pompitare o enɗan waɗirte kaden du fa handen ko wadda sembe ɗum rema pompitare o enɗan ni nder leydi meɗen. Nani ko Robert Garidin ardiɗo fedde remoɓe leydi Suisse de enɗan ni wi'i ko Moktar Hamadou waddi firta e ɗengal fulfulde.
On a créé un site de démonstration.
Men itti nokku to si awatirdi fu hen wattete eno wonjititte waylire goddun sangare mu wodi nokku odo min gadi no watte fu heba laamu nimbe politique e remobe keba warde jeewa no golle de gonno wadire der Hamdallah do hectareuji jeetati gollangal fuddira ginandam awatirdi dindo no don yehira no wodiri min fuddiri gollirde e fey machiniji nokkure den yidana laato nokku to awatirdi ɗo biri heɓete kam fuu ene golle ndeman waɗirte awdiri pomme de terre si sappo watta ɗo, amma wakkati fuu miɗen ɗon ƴeewa awatirde ndiya ɓuri wattede. Miɗen gollira e masiniji ko remata, ko awata e ko utata pomme de terre nden nde ɓendi.
Et pour arracher les pommes de terre.
Ummotoɓe leyɗe mumen no jaa leyɗe tubakoɓe waɗoɓe keme jeɗɗo ni waddanoɓe ton andanni arlit to andanni mawne wittine de andan gaddadar huɓere agades de ande hano nomin keɓiri haboru andanni he ardiɗo OIM hano fedde leyɗe duniyaru hawjine filla ummotoɓe leyɗe mumen no jaha leyɗe tubakoɓe wiiri ɗum. O wi duni fa handen ko watta ujunere mabɓe goɗɗon to andanni Asamaka kerol leydi Niger e leydi Algérie to andanni no fadda gan ƴewtinede hano tawratake ɓiɓɓe ñaw coronavirus gu endan. Dalila rafi to jooɗe e jannga nder ci'e communauté Sawa région Maraɗiɗi ɗum ni waddi ko sukaɓe rewɓe janngoɓe lokkol to enden ni gala no keɓa jaara jannde mumen yeeso ɗum ɗum ni waddi ko fa hannde ni ɗuɗal maɓɓe no ɓurto jannde de enden no naata lumako. Se kettinoɗen ko Hawwa Mamman waddi firta e ɗengal Fulfulde.
Rafi koreji to jippoto ɗum laatanake hunde saɗorma mawɗo sukalo nde o gonkoy no janga l'école nder commune mo Tesawa région Maradi. Misali iri ko Zainabu Lawali laatiɗo no cukaloyel deel noon ƴuwgel ley wuro Samiyar Kura tawaɗo kiloji sappo e ɗiɗi e gallure Tesawa. Caggal nde o hemno talkuru makko e yaade kalasi jeegon ko wiite sixième o yoppi jande naatude ley connol ɓiɓɓe awa tirdi gar rafi Allah e koreji to jippoto janga.
Samiya Kura,
komi woni classe sixième an emi dilla nder wuro amen Samiya Kura yahude Tesawa jangoyde, amma mi heɓai fuɗɗude jande an de kar resi leñol ɗumgol to en Tesawa emin godi leñol, amma ɓe kalanimin de ɓe bauta jogade am wuro maɓɓe no teddi kasen go ɗuɗa sanne. Mi telsi mi jooɗo wuro gaɗa mum sey natumi janngirde modiɓɓe emi sotta shu ko inna am. Ko elaymini woni mi janga mi heɓa gollal.
Yeruno madame Mamman Zainabu kawjiɗo filla gattol cukaloydeel jande on wi'i gomnanti no hani waɗande ɓe sukaɓe jangoɓe l'école nokku to ɓe ñamminirte e ɓe jippinte heɓa ɓe tokkito jande maɓɓe hedde to saroɓe sukaloy nde koydo eɗum dodaɗe muɗum ɓe sukaɓe keɓa gaɗira jandeji mu'en no woɗiri.
Nde men giɗi hawjade dow fi sukaɓe rewɓe meɗen no handi men onta janngirɗe to ɗum fukkoto e to ɗum ñamata. Ba no wodi nokkuje ɗen en no handi men ɓeyda saroɓe kando no hani darta jogotoɓe teddeni ɓiɓɓe muɓɓen gaɗa mum ɓe jata wakkati yaade wakkati eɓe darowaɓe kamɓe anna nder saɗormaji ɗiye ɓe tawra har ko darta jandeji maɓɓe. Amma saroɓe hewɓe gaɗata ɗum gam majjum himɓe hewɓe giɗa jogade ɓiɓɓe maɓɓe.
E nder fin koye cukaloydey heɓa tokkitade jande mu'en no woɗiri yaade tokoreji jaɓuɓe ɓe jippi to mu'en ɓe saroɓe maɓɓe du no kani wallude far ñamdu